Hey. Kufanele njalo nje, kufanele ngilokhu ngiqala ngincenga yini. So ngithi ngizokubona uma ngifika siyithole siyodlola, kodwa wena uvele unqabe. Cheating on you, that's why I'm cheating on you. So ngithi ngizokhusa amahlele siyithole sijabulisa izinto, wena uvele unqabe. Cheating on you, that's why I'm cheating on you. Ayibo. We are flopper got a mamas. Nalendlini sohlulu koropa nje mamas. Hey, bathi ngiyakuthola manje mamas. Zongwashela kanjani uneziphe ezinje kangaka? Senokuvele kuhlale namajita aqede sikhuza utshwa. Sokwenze njani anganakusekho mnani like ha? Ngiyalibeka uyalibeka, ngiyakutshela uyangitshela. Sagxabana ngiyaphuma ngiyahamba uthi ngigijimele amantombazane. Upline kakhulu ngifika sengicimele. Plus nampitrophe marathon bayangigijimele. Zokwenze njani vele ngiwashelwe iLondon. Iy'tori zami nomgodla wami kuyahlanganise. So every time when I'm relaxing, you neck in work me crazy. You just treat me like a baby. This thing always run me crazy. But the reason why I'm shitting on you, ngithatha ubhoko lami, it's just lami ngiyodlala ezinye ngane ngithunywe wena. So ngithi ngizokubona uma ngifika siyithole siyodlola, kodwa wena uvele unqabe. Cheating on you, that's why I'm cheating on you. So ngithi ngizokhusa amahlele siyithole sijabulisa izinto, wena uvele unqabe. Cheating on you, that's why I'm cheating on you. Ayibo, ayi. We are flopper got a mamas. Why njalo mele ngiqale ngcenge mamas? Hayi bo, bekithi siyathandana nje mamas. Manje wenze ungathi mina othanda wena mamas. Usenovela lale ngesisa akhiphe ifoni ya akhethe nabangani bakhe kuze kushonela. Makithi ngiyabuza kumisa ngitshela ngiphume entweni zakhe, ngimphathele amadata, ngimphathele into emnandi. So every once in a while she would give me some love. Treat me like a man in a house, give me kisses and hugs. Pasa glass thing akusasa uzothaka gcwala. Ukhathele futhi une-stress, ucela ukuthi ngimxolele ngey'ndawo. Endlini bangibona ngi-trash, ngaphandle bangibona ngi-fresh. Sengithola abantwana ababili abathatha abathanda nokwenza le sex. But i-stress after stress, ngithi ngi-release i-stress. Thatha ubhoko lami just lami dlale nezinye ingane ngithunywe wena. So ngithi ngizokubona uma ngifika siyithole siyodlola, kodwa wena uvele unqabe. Cheating on you, that's why I'm cheating on you. So ngithi ngizokhusa amahlele siyithole sijabulisa izinto, wena uvele unqabe. Cheating on you, that's why I'm cheating on you.